Yeah, yo, hey. Yo, yo, it's from homeboy. So team off, you can make it pay. Phone to me, go and get this class to get my fans out here. DJ Pacheco, pull it up one more time. One of man gang. Grrrr, pa.
Smokeumfiki.com.
One of man, one
of man.
Pacheco Mirundo.
Anime baki loli loli. Anime baki loli loli. Anime baki loli loli. Anime baki loli loli
loli loli. Oh 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 oh.
Waponisha zama. Nafanya na kwama, na kuwaza wewe usiku kwa mchana. Juwali wakapo chumba galikizama. Unanifanya na lose, unanifanya na lose. Oh, 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 ongezema kama kuna apen, nini kina apen. Oh, 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 basi ungezema nini kina apen. Kila siku komprene.
Maina mana tena, ataki kuniona. Kwa vitu alivyofanya moyo unasonona. Mbona lipambana usiku mchana kulilinda penzi. Sasa napigwa na baridi, baridi. Amevunja viapo na ahadi. Mungu shahidi, shahidi. Siko sawa kabisa. Misko sawa, siko sawa. Siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motutia pa kitandani mpenda. Siko sawa, siko sawa. Siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motutia pa kitandani mpenda.
Anime baki loli loli.
Lakini ukaondoka siku tegemea. Mina kunyabia, kutwa nalewa. Kila nikikumbuka ulonifanya.
Upweke unanifanya siku na yona wiki. Chakula kipiti wepweza maskuma wiki. Nimebakia mifupa mwili umekioka njiti. Geto palaliki, go squeeze ya zifiti. Mama, kwa nini utupe doro? Nambi anguka soro man. Ndani sikuwa mtoro. Nombo siniache doro man.
Anime baki loli loli. Anime baki loli loli. Anime baki loli loli.
Loli.
Nairi Goma. Nikiwa na wanangu wanamani buwana.